mukomeze kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mu kiganiro muri isanga uyu munsi turaza gusubiza amaso inyuma turebe ibiganiro by'ubuzima nkuko twagiye tubagezaho buri wa gatatu turebe icyo byabamariye. Ku mirongo migufi rero mu Burundi mudukurikira kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu, ni kuri radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ni mu Rwanda. Muri isanga rero kuri radio yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye ikaze inshuti z'Ijwi rya Amerika. Twizeye ko mwagize noheli nziza kandi dukomeje kubifuriza ibihe byiza muri iki gihe murimo gusoza umwaka wa 2018. Mpere rero kuri mwe abaganga mwadusangije ku bumenyi mudufasha kubungabunga ubuzima bwacu buri wa gatatu mwe muri mu Rwanda, mu Burundi no mu bindi bihugu, mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'abagenzi banjye hano ku Ijwi rya Amerika, turabashimiye cyane byimazeyo kuri uwo musanzu. Mwebwe rero abataradutereranye mugakora ibishoboka byose kugira ngo mutwumvire ku mirongo migufi kuva FM y'Ijwi rya Amerika ifunzwe mu Burundi, ntitwabona uko tubashimira ko mwadufashe mu mugongo, uko mwagiye mutugaragariza mudahwema ko mudukunda kandi mwifuza ko twakongera gufungurirwa imirongo. Namwe wowe waduhamagaye mu biganiro byacu ugafata umwanya wo kuduha inama n'ibitekerezo, turakuzirikana buri munsi. Sinibagiwe kandi namwe mwakurikiye ibiganiro byacu mudafite uburyo bwo kuduhamagara, namwe mwaradushimishije nk'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, ntitwabona uko tubashimira iyo nkunga yanyu. Mwarakoze rero, turabakunda. Ubwo rero ni ikiganiro cy'ubuzima buri wa gatatu kirimo gupfundika umwaka muri aya mezi 12 Ijwi rya Amerika ryagiye ribagezaho ibiganiro ku ndwara zitandukanye. Twagerageje gukurikiza ibyifuzo byanyu uko byadushobokeye. Uyu munsi rero nkaba nifuje ko dusubiza amaso inyuma tukareba icyo ibiganiro by'ubuzima twabateguriye n'abatumirwa twabazaniye ngo basubize ibibazo byanyu, icyo byabunguye mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Umwanya rero ukurikira turaza kubaha umwanya mutubwire ibitekerezo byanyu, mutubwire icyo byabagejejeho ndetse n'ibyo mwifuza ko twazabaganiraho muri uyu mwaka utaha wa 2019. Ni haboneka nakanya turabaha uburyo bwo gusuhuza inshuti n'abavandimwe banyu mubifurize iminsi mikuru myiza. Ikaze rero mwese ku Ijwi rya Amerika. Nkaba nagira ngo ku buhanga bw'ibyuma mbasabe baduhiriremo akaririmbo k'ibihe bya Noheli, hanyuma tuze kuganira mu kanya.
Oh,
Radio Ijwi rya Amerika ya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro cyo kwa gatatu aho musanzwe muganira n'umuganga hakaba asubiza ibibazo ku ndwara zitandukanye nagira ngo uyu munsi dusubize amaso inyuma nkuko nababwiye tureba ibiganiro icyo byabamariye hanyuma mutubwiye nibyo mwifuza ko twazabaganiraho muri uyu mwaka utaha ibyo twazibandaho kurusha ibindi nkaba rero ngira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire uwa mbere Innocent uranyumva
yego yego
ye nohere nziza
yego na mahoro kare turashimye na kwere hano mu Burundi mu gihe cy'abacyabukura
nuko nuko nohere mwahiriye neza se
yego yakeje neza mu bice bya make yabona kibo se baba fite n'icyo kubantu bamwe bamwe yakeje neza abandi kwari hanga yenyene kare no bitu kumisa ko hanga yambara abayinda ke bafite buke umva batafite buke umva mu bitanze uko biri ko twarashiye ko
ye hari benshi bagiye batubwira ko bayihimbaje mu bukene badafite nicyo kurya cyane cyane n'abari mu nkambi z'impunzi nuko hanyuma aho ngaho tugarutse nko kubiganiro by'ubuzima ibiganiro wumva byagufashije cyangwa se bishobora kuba byaragiriye akamaro abandi mubana ni nk'ibihe hanyuma wifuza ko twazabaganira ku biki muri uyu mwaka utaha
yego muri uyu mwaka utaha yego byakeneye kugira twebwe kenshi babona n'ibirongo bitwumvikana menshi babona n'amaradiyo ko twayigaye kugira ngo nka bamwe bamwe kugira twumvikane kugira tumenye ama programa bakoze n'asoje kumenya ama programa abari no kumaze kuko nyine numva birakeneye numva ubufite kwiyoga cyane cyane
wowe urahagana he mbese urahagana he
ndiga mu kanyosha mu gitagara cya Butembera
naho ntago mutwumva neza
oh ba tugiraga kuri internet ye yene kuko cyo 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 cyo
cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo
ndimo kwitwashaka ko yatwa ko yitwa kuri cyane bikane kubera hariho n'icyishye bidufasha kuramya nk'amakuru ya bene wacu ari ko mu nkambi yo hirya no hino tukamingene bamerewe natwe bakamingene kimwe wowe umva n'icyo ni gikorwa cyiza cyane kandi nacyo tuzaba ku ntabwo twabaheje
nuko nuko rwose murakoze ubwo twizere ko uyu mwaka utazashira batari bafungura hanyuma none uri haraba wifuza gutashya se kuvuze nka bene wanyu bari mu nkambi cyangwa n'ahandi
yego ndagafite cyane ni cyo cyangwa noho iri guhita no mwaka mu gitondo gafite ko
duga kwiza
ku ambere mbonetere cyaje cyari mu kanya se na Samuel na Erica cyembona na ari ngaha muri rohero cyembona na orike na diotone abo bose nk'abanda bifuje no herengira cyo kandi bose batangura no mwaka mu gihe mushasha wa 2019
twizere ko bakumvise
kandi baranyuze kino mu mwaka cyo twamba mu gihe umurongo kandi mutwire ko tujyanere
nge none hari indwara wifuza ko twazabaganiraho muri iki gihe muri uyu mwaka utaha twizera nyine ko muzaba mubasha kutwumva mutagomba kujya kutwumva kuri internet gusa
ego mu mwaka utaha kenshi haribonekeje nk'indwara ifatira ku ruhu ifatira nk'urubandu umva twarabuze hariyo abayirwaye barondeye n'imiti barayibura umva ibintu bita ku mubiri cy'ibigoma nyine bikaza nko ku muntu ugatwara buse mu muti twinzi aho bayicuruza komeya aho bayicuruza natwe tukayifashisha
indwara yitwa urubando
ijya ku mubiri w'umuntu nyine nk'ubutuma bwinshi no mu mazi yumva tubona ingene z'umuntu yayivuze
reka tuzabaza muganga w'indwara z'uruhu atubwire urakoze cyane ukomeze rero kugira ibihe byiza reka ubwo tugusezere kandi tukwifuriza nawe gusoza umwaka neza
urakoze
twakire na Rafiki Rafiki
wi
n'amahoro
yego n'amahoro cyane
urahagana he
Burundi mu Kirundo ku ntego
aho mu Kirundo se mwebwe Noheli mwayizihije neza
Noheli ese abayihimbaza bayihimbaje neza kese ko nta yemera ndumudive
yewe uri umudive nuko hanyuma watubwira iki rero ku biganiro cyangwa se icyo wifuzaga kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika nari nasabye ko mwatubwira ibiganiro mwifuza byabafashije n'ibyo mwifuza ko twazaganiraho hama niba ufite n'inshuti zawe wifuza gusuhuza muri uyu mwanya rwose twaguha akanya kuba mwitabira ibiganiro byacu natwe n'umwanya tubonye kubashimira
ari ibiganiro nyine byatumye tumenya byinshi na kanseri abaganga benshi barasabye indwara ya kanseri ukuntu ifata kandi ifite imico myinshi baradusigurira ijya nyamweru bajya abantu bavuka ari abantu utenya bari banyamweru
nyamwema nyamweru
nyamwema baradusigurira byinshi urumva twarashimye twibaza yuko n'undi mwaka mushasha tugiyemo wadadusigurira indwara ya n'utenya ya tifoyide muri tifoyide sinzi yuko yoba ari nka malariya cyangwa bitandukanye ku bwanjye ndashaka kubimenya
tuzagushakira umuganga rwose
kandi no hari nk'indwara abantu benshi bamaze iminsi ibafata kandi ntawe tuzamenye ko yitwa indwara ibafata inda igatumba ikaba n'imyiya bagatuma abana bakanamba nyine bagaheramwo umugabo inda ikaguma iba niniya iba gofa n'ikaguma iba niniya cyane
yeyo hari indwara twaganiriyeho ubushize ijya mu mwijima ishobora kuba ari yabiteye ariko ubwo umuntu yashaka umuganga akadusobanura neza
yego nicyo nifuza kabisa mudugu dusigura iyo ndwara bamwe bavuga ati ngo ni igisigo umugabo yisi kwe
birashoboka rwose kuko icyo uvuga ni kimwe mu byo umuganga yatubwiye bishobora gishobora gutuma inda ibyimba ubwo tuzamushaka rwose agire abaganirire
nifuriza umwaka mushasha ababonye banjye ego ndibaza inshuti nyinshi tuganire kuri Facebook zose zumve ko ndazitahije nabana twigana kuri se komeri mugendo n'abarezi bacu harimo somo ikeya n'abantu babagenda nyine harimo rugira bwoba rukundo na mama bari mu rutemba hariho n'umusaza bamukara yitwa Hakizimana nawe ndamusuhuje yumve ko ndamukunda tutitagiye turi kwa zose harimo ishe ku matare Joshua baptizo kikase yumve ko ndabasuhuje n'umuhungu ariko umugendo w'umusaruro kwa Afurika kwa tuya muri kigo mbaka ndamusuhuje
ngo yitwa nde ijwi risa nkaho gicitse
bamwita tuya miki
bamwita nde
tuya miki
twizere ko ubwo yiyumvise
sisine na Elias ngo zibumve ko zabazirikane
urakoze rero ubwo ukomeze ugire ibihe byiza twakire na Ndikumana uranyumva
ndakumva cyane
dukurikira urahagana he
ubu tuvugana ndi mu nkambi ya Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania inkambi y'abarundi
mumeze mutambwe ho Nyarugusu
Nyarugusu hari imvura nyinshi ibishanga n'ivyinshi umva n'ahantu muri rusange utabuhari utabuhamenyereye n'ahantu haguye kuba kandi ahantu hari abantu benshi amazu yegeranye inkambi nini yirimwe abarundi abakongomani irimo abanyarwanda irimo abasudani umva ni inkambi nini cyane naje ndayiragira nta nubwo bahubwo
uyimazemo igihe
yego oya je ndaje kuramukanya mbuye nsanzwe magahanye mu gihugu cya Tanzania mba imuhanza muri Tanzania
nagiye kuramutsa abantu
nagiye kuramutsa abagenzi bo twaje twahora tuba mu Burundi
yego yego rero wagiye muri bihe bya Noheli
nagiye mu bihe bya Noheli
nyeze ko hari akantu wabashije kubashyira
amikoro cumi n'abafise bashobora kugitanga mbwa bivuga itanga bashobora gusanga ntiwagiye kuraba mbe ugasanga umubanyi wewe nta mikoro wewe ubukene buhari ni bwinshi afite ntibasohoka kurondera urumva ahani ubuze usange baraboshe
ubwo hanyuma ubwo ndabyumva nyine icyo ushaka kuvuga nuko nutwo waba wajyanye twaba dukeya ugereranije n'abantu babikeneye
neza cyane
nubwo twari two twose umuntu aradusaranganya
yawe asaranganya mugabo umva abantu benshi bashobora gusanga ubwiye kuraba wowe uri kuramura muri rusange ukamenya ko se amifato mugabo radiyo ubanyi we ahamushyira nubwo
ntabwo byoroshye ndumva abana barimo bamerewe neza ariko aho ngaho hari barimo barakina
abana bamerewe neza hariho gusampaye ndabaza nabonye abana benshi bafite ibintu by'indwara ibintu by'inzoka abandi barwara za malariya kubera iyo nkambi benshi bararemyemo ibisoya rero biva n'imibu myinshi hari benshi batanu hamisegetera yo kuryamamo bafise abantu benshi iyo barwaye za malariya bagiye ku bitaro usanga ibitaro ngo bije amafaranga bari gukoresha yarangiye izo tanga ubunye mu kwezi kwa kabiri ku bitaro rero nta miti bashobora gusanga nka bagatanga nka mirongo irindwi zizokora miyinga mu nkambi iyo birimo nk'ibihumbi mirongo itandatu urumva rero mu byereke amagara y'abantu ntiborohewe na gato
ntabwo borohewe ndumva uteye muryo umwe mu batuye muri iyo nkambi yaraherutse kudutangariza atubwira ko bafite ikibazo cy'inzitiramibu cyangwa se imisegetera yo kugira ngo birinde iyo ndwara ya malariya ko bafite umusegetera umwe kuri buri muryango ku buryo wumvaga ko ari ikibazo gikomeye
cyo ni kuri
ye
kuri abantu barabayeho nayo mu busanzwe ibintu byo bajya byo ndabona ko mwego barayifise kuko nkabo nja kuramusanga mu nzu zabo hariyo amafu hariyo ubushaza ibyo ruka kuri rusange ingiya si ikibazo gusa ubuvuzi nibwo bugoye nibwo impunzi bose bamuhora kubwira ati wumfashe igihumbi ugaze kugura ibinini kugira mabana uko nyine nayo ibisigaye byo indwara izo zisigaye zifashe umwanya munini ngaha mu nkambi ya Tanzania mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu
twizere ko amaherezo abantu bazabasha gutura hatari mu nkambi kuko burya mu nkambi habamo ibibazo byinshi cyane nk'abantu batuye ari benshi gutyo nta na rimwe hatabyo ibibazo
yego cyane
reka rero tugushimire kuba waranafashe nako kanya ukajya kureba abo bagenzi no kuba warabatekereza nyine muri ibi bihe by'iminsi mikuru aho umuntu aba akeneye inshuti cyangwa se umuvandimwe wo kugira ngo amushyigikire bishimane mu bihe nk'ibi ngibi byo gusoza umwaka umuntu ashimira Imana ko agihagaze nk'uko benshi bakunze kubivuga hanyuma se hari abo wifuza gusuhuza ngo tuguhe umwanya
bariho nifuza gusuhuza ariwo bita bingwa ari mu nkambi ya Nakivale mu Buganda hariwo bita Musoneri Frenki ari mu nkambi ya Nakivale mu Buganda hariwo bita Musuku ari mu nkambi yo mu Rwanda hari wubita Jean Paul wa Jean Paul ali imombasa mgibu cha Kenya, hari wubita Minaz Abele ali mungambi ya Yanduta, hari wubita Simoni ali mungambi ya Mutende, ndafise umugenzi bita Akerine ari Alabama ngaho muri Amerika, hariho ubisa ni ba Mike batazira baza, uyo ari mu gihugu cy'u Burundi ahantu bita mu ntara ya Makamba aho bita komine vugiza aho bita mu Gasekere, uyo nubo bita Rufumuka mu bita Jake, abo ndababona cyane n'abagenzi kandi nkunda, ndabona abandi ari uwo bita Nina ari Dar es Salaam, hari uwo bita Janvier ari Nairobi, hari uwo bita Madina ari Nairobi, bose n'abandi bose batagerutse kuvugana, nifuje kubwira ko batashaka kujya kuri Amerika. Murakoze,
urakoze cyane rwose, ndi ku Mana. Ubwo nawe twizere ko bakumvise hanyuma bakamenya ko ubatekerezaho bafite ku mutima. Ndagushimiye cyane.
Mugana nubwo sini hari ni nazine nifuje guterera kubyeke ibiganiro bitakurira byo kuri Amerika.
Yego,
ndakunda cyane kandi kiganiro cyamfashije muri isanga.
Muri isanga tuvuga ku bintu byinshi,
ndatuma mu bintu byinshi kandi umwanya wose nkaba ndi ku radio. Ikiganiro ayiwanyu mu ntara cyo turagikunda cyane, kuko inkuru tuzimenya ku mwanya ku mwanya. Hanyuma ikindi nacyo mu kwagura cyane binashobotse ino gihugu cya Tanzania, harimo Abarundi benshi bangana n'Abarundi bari mu gihugu cy'u Burundi, mukaraba ukuntu mureza kuri frequence za modulation y'Uburundi ya Tanzania, kugira ngo abari bose barafite ka radio ka FM bakurikira ntangorane.
Mudukurikira ku yihe mirongo mwebwe bwo?
Shortwave turakurikira, niba yaba turakurikira ku mashortwave, ahandi naho turakurikira kuri internet.
Ku buryo mudukurikira buri gihe,
uburyo tubakurikira tuzita kuri shortwave turakurikira amasaha ku mugoroba kuko ku murango ntitubatora, tukongera tubakurikira no kuri internet biradufasha.
Ariko iwanyu mu ntara muragikurikira nta nkomyi?
Iwacu mu ntara twikurikira kuri telefoni.
Hanyuma muri isanga ni kuri shortwaves aho ngaho nawe?
Muri sanga yarafata ahanini twakurikirana ku maradiyo cyane, radiyo Burundi irafite ahantu yafata uruhande rurerure rungana igice cya Tanzania kuri FM, abantu benshi bo barayikunda, umurongo ntibahindura.
Ubu ntabwo mukiyumva kubera FM nyine?
Oya, ntabwo twiyumva, yarafata twarayikurikirana gusa no muri Mwanza muri Tanzania, aho bita Ikibondo, Ikigoma, bayikurikirana yo Singara, barayikurikirana ijwi rya Amerika cyane, ariko kuva Uburundi bwugaye nta migenderanire y'ijwi rya Amerika bafite, udafite ubushobozi bwugura agatelefone cyangwa amenye gukoresha telefone, kuko abantu benshi n'ukoresha iby'ama Facebook cyangwa ama WhatsApp yabishoboye cyane, mwogerageza mukaraba ukuntu mupfa mwimurira frequence mukayizana no mu gihugu cya Tanzania.
Ibyo byose bizaterwa n'ubushobozi cyangwa se niba binashoboka, ariko igitekerezo cyawe rwose tuzakigeza kuba bishinzwe, hanyuma twumve icyo babikoraho.
Murakoze cyane.
Hanyuma se mu byerekeranye n'indwara, hariyo wumva wifuza ko twazavugaho muri uyu mwaka utaha, cyangwa se izo wifuza ko twazagarukaho cyane?
Indwara mbona ibabaje abantu benshi yabuze umuti, indwara ya tifoide. Iyo ndwara ikirica abantu rwose, ikirica abantu. Umva nk'ahantu naciye nasanze bakurikira by'amasipro, mugabo nk'ikarubaja kwego ugiye gupima pima umuntu akumva afise ubushuhe, bagasaba pima malariya bayibuze, batambwira ngo urumva bacama bagitirine ariyo muti mugenda. Rero twasaba yuko indwara ya tifoide irahanze abantu benshi ko mugaragiza mukayitugezaho, mukarondera umuganga kugira ashobore kudusobanurira tubege ukuntu dushobora kuyikingira. Murakoze.
Ni urakoze cyane. Ubwo hari na Rafiki wari wakubanjirije nawe yayigarutseho, ubwo ndumva ari ikibazo kibahangayikishije mwese, tuzabashakira umuganga rwose nta kibazo.
Yego, murakoze cyane.
Nawe urakoze. twakire na turabaramutsa rwose na Isenga turi kumwe
yego turi kumwe
yee urahagana he
ndi mukirundo mu Burundi
nuko hanyuma wowe se Noheli urayizihiza cyangwa idini ryawe ntabwo
ndayizihiza kandi n'ibindi n'ikirundo ibintu byose nyine abantu baramwizerewe nabyo nyine mu banezerewe cyane kandi ibintu bikomeye rwose uko nitwibuka umukiza wacu yavutse kandi ni byiza cyane
mu kirundo ubanza ngo mwarafashije n'abantu bantaho nikora nabo kubasha kwizihiza Noheli ubanza ngo mwarafashije n'abantaho nikora kubasha kwizihiza Noheli aho ngaho mu kirundo
cyane bari bafite uburyo barabikoze kandi icyo ni kintu cyiza cyane gufasha bene wacu batishoboye
nibyo rwose
nk'akarorero jewe hari nari natsindiye ku gasoho gatonya ndahasanga abagenzi ndahamagara amatura yajya ngasangira n'akacayi nyine
nuko ni byiza
eh
hanyuma se tugarutse ku bigeranye n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika ibiganiro by'ubuzima byaba byaragufashije muri uyu mwaka ushize ni nk'ibihe ibyo wifuza ko twazaganiraho cyane n'ibiki
ikiganiro cyafashije cyane ni ikiganiro cya hepatite se aho mwanditse mu buryo muganga arabidusiguriye cyane kandi arantujyana inama y'uko twashobora kwifata cyangwa se mu kwirinda cyangwa se iyo tubonye uko bimeze twagenda kwipimisha iyo ndwara hama tugakurikiza ibyo muganga atubwiye hama tukabasha gufasha ubuzima bwacu kumererwa neza
yego
ikindi nacyo ikiganiro cya muri tanga n'ikiganiro kinezereye rwose kandi kidufasha kuyaga gusobanuza no kumenya ibiri ko biravugwa mu karere na cyane cyane mu by'ubuzima kuko ubuzima ari bwo bukomeye cyane ku muntu
kandi ngo amagara araseseka ntayorwa
ntayoga nyine ko ivuga kandi ibyo ni byiza cyane
tuyabungabunge rero none aho ngaho mu kirundo mwebwe muratwumva
nta mu kirundo twebwe turabumva ko tubumvira kuri nongizenya ino megarite yo mu Rwanda ino sanka telefonitua
nuko
ubwo ni amahirwe twegereye mu Rwanda niyo mpamvu tubumvirwa cyane kandi cyo nakurikirana kuri Facebook cyangwa se kuri internet nk'uko nyine ariko kubera nkonyi za mwaro za Bujumbura hari akora ariko biragorana cyane kubera turakurikirana kujya mirongo migufi mugati bwa hano mu kirundo turakurikirana cyane ko ni mugambara ngo hano mpande nyine mu Rwanda gatoya ikibazo
none ibyo wifuza rero muri uyu mwaka utaha
ibyo nifuza nkaza tuganira ko ikintu kibazo cyane nk'uko bagenzi bacu bagiye bakivuga nacyo iyo ntumbero nari mfite cya tifoyide
nawe ni tifoyide wifuza ko tuganira
ko tifoyide urabona ni indwara ikomeye cyane uko umuntu agenda afite amagara make kandi tukabona nyine bitameze neza mu mubiri abanyagihugu benshi bidoga umwagenda adakingwaye tifoyide ariko birangora cyane iyo akabeho kaje ugasanga nyine yajugumiye ariko aragugumwa urumva biragoye cyane mudahamagara muganga kujya mutse tumusiguze tumubaze uko ibintu bimeze na cyane cyane hano iwacu kibazi kuko harimo benshi bayirwaye
rwose tuzabatumirira umuganga kandi hari abaganga benshi kandi b'impuguke bishimiye gutanga amakuru ku byerekeranye no kubungabunga ubuzima nk'uko babikoze muri uyu mwaka ushize n'ubu ngubu nta gushidikanya ko bazabikomeza kuko kandi baranasobanurira neza mukarushaho kumva indwara uko mwazirinda n'uko mwafasha abazirwaye
kiri nacho nabahamagara muganga abiga magara ba Burundi tukamubaza kwino cyabora ko igihugu kibanye kikwaye cyangwa se uyu mubanyi wa mutu nabi nawe urashobora gufatwa tuzamubaze ukuntu tuba bategura ku ndwara ya Ebola ukuntu kasi bariko barategura uko iyo umubanyi wamerewe nabi na wewe ubusa n'umuntu agomba gufata
icyo kiganiro twaragikoze uretse ko nyine umuntu yakongera ariko ari ikiganiro ku byerekeranye n'indwara ya Ebola igihe yari gitangira hari icyo twakoze tuvugana n'ababegereye Congo muganga aradusobanurira n'ingamba bafashe hanyuma mu Burundi naho batubwiye uko icyo bari bafashe nk'ingamba nyine zo gukumira Ebola birimo gupima abantu umuriro n'ibindi nk'ibyo ngibyo mu byerekeranye n'urujya n'uruza
rw'abantu hari gisanga umuntu ari mu kazi cyangwa se ari mu nyuga cyangwa byamugoye cyane
oya birumvikana ariko kandi nkuko duhora tubivuga kwigisha no guhozaho n'ubundi ntago byabuza ku kongera kubivugaho kubera ko hari abo biba byacitse nkuko nguko hari yenda n'ibishobora kuba bitasobanutse neza ku buryo abakeneye ayo makuru ku ndwara zitandukanye nta kibazo rwose
ego cyane
hanyuma hari abo wifuza gusuhuza
na bariho nyine nashaka gusuhuza wambere abona cyaguhera ko nitaka na mama biko na muryango Jean Bosco hamwe na kana madame Alice abo bose bari ngaho iwacu nyine mu kibazi hamwe na nyiraguziga Eliezer ari mu Rukaya na Aristo Aburemi nawe nyine ari hano iwacu niwe bitwa Jerome Seniyumva na Prosper cyo yitungiye abo bose bari hano mu Kirundo hanyuma nakingira nkaho Pascal Mujoma ari muri Senegal na Leonce Mirenganya nawe nyine ari muri Kenya hamwe na Remo ngaho nyine mu Rwanda na Thomas ari hano iwacu i Burundi abo bose nakunda ibi bya Amerika namwebwe nyine nabasuhuza nk'uko mukomeza kutugezaho ibiganiro nakomeza kuba nabo nyine ku masuhuza ubundi ni Bizimana ari buhoro hamwe na Baltazar nawe nyine ari hano iwacu mu Kirundo n'abandi bose na Maningi ari Ngozi hamwe na Bigirimana we nyine ari Ngozi nyine nawe bavandimwe bari ngaho mu nkambi baba bari ngaho muri Tanzania cyangwa se bari ngaho mu Rwanda bose turabasuhuza cyane kandi turabifuriza umunsi mukuru mwiza ndetse n'umwaka mushya muhire tuje ntutuge yego
ye urakoze cyane rwose ndayisenga reka abo bose ndetse n'abandi tumaze kuvugana n'abadukurikiye muri uyu mwanya tube tubahaye aka karirimbo kugira ngo kabashimishe ariko Joy to the World yeah. Well it's time to bring some joy, y'all.
Clapping now. Joy to the world.
Yes.
Let us receive a kiss.
That's all right.
Woo!
Somebody sing joy one more time.
Joy to the world. Heart.
Prepare him room. And what?
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu aho tuvuga ku byerekeranye n'amagara y'abantu ariko uyu ni umunsi udasanzwe umunsi wo gusoza umwaka mu byerekeranye n'ibiganiro by'ubuzima nagira ngo rero dusubize amaso inyuma turebe ibiganiro by'ubuzima byabafashije hanyuma turebe nibyo mwifuza ko twazabaganiriraho muri uyu mwaka tugiye gutangira wa 2019 Nkaba rero ndimo no guha akanya abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo basuhuze inshuti zabo aho ziri hose. Mu murongo wa telefone muri aka kanya turi kumwe na Uwimpaye. Uranyumva?
Ndakumva neza wujimye.
Wiriwe neza urahagana he?
Ndi wiriwe neza ndi mu murenge wa Burega mu karere ka Rwindi ntara y'Amajyaruguru.
Ye. No heragenze neza se?
Atiye nze neza rwose.
Imana ishimwe.
Kandi twarakibonye.
Mwaranezerewe.
Twaranezerewe n'abavandimwe twese.
Ye haleluya. Hanyuma abandi arabo wasuye wagiye mu cyaro mu mujyi wabonye byifashe gute?
Ngo nagiye ahantu mu cyaro hari umuvandimwe wari ufite umwana wabakijije. Narabanjije nkora kwa nina ubwatsi z'amatungo ndangije njya gusenga ubwo njya kuri uwo muvandimwe nkifatanya nawe muri ubwo butisimu bw'umwana wari wabatijwe ibyo niho noheri nayizihirije n'uwo muvandimwe
nuko nuko
aha neza umutekano
rwose ye hanyuma se byerekeranye n'ibiganiro by'ubuzima kubungabunga amagara y'abantu ibyaba byaragufashije hari icyo waba ushaka kubivugaho cyangwa se nibyo wifuza ko twazavugaho mu bihe by'imbere
ari ikiganiro giheruka byanye no mwijima ese mwijima wandura n'uburyo umuntu yawirinda numvise kiriya kiganiro ari kiza cyane kuko buriya hari abantu wenda kuba turi mu byaro usanga dukunze kumva ko umuti nyirizina ari ugufata icyatsi ukahonduka ukanywa nasanze iyo miti y'abantu yisitira bayinywa usanga ari igira ingaruka cyane mu kongera uwo mwijima muto wabo utwana ubwo naje gusanga rwose icyo kintu kikigiza ngengera n'amahirwe kuba ndi umujyanama w'ubuzima mu Rwanda
nuko nuko
ibyo bihugurwa kuri byinshi cyane ibyo byose niba muvuga kese uretse kuba babikenyeriyemo bakabikwigisha usanga wenda kenshi ifitemo ubumenyi buringaniye kubyo ngiye hari ibyo mba nzinanjye
ahubwo ubwo uzajya unadufasha mu biganiro nyine ni ukurikiye ushobora kumenya ibibazo abantu bahura nabyo ku ndwara zitandukanye wowe baba baguhuguye ariko kandi ukanahura n'abantu bashobora kuba barwaye izo ndwara
nkura nabo kenshi tukajya mu nama tukagira ikiganiro tukabinyuramo ariko natwe tubana nabo mu gihe usanga tuba tuzi byinshi cyane ku buryo kuba twabarusha cyane nkamwe mpamvu mu gihe cyane tutabasha kubona umwanya wo gutembera mu baturage
nibyo koko ibyo uvuga nibyo kuko n'abaturage akenshi ntibakunze kugira nk'indwara bashobora gutinda kwivuza cyangwa akajya kwivuza indwara yaramaze kugera ahantu hakomeye ku buryo rero cyangwa se akareba ukuntu agiye gusiga amatungo cyangwa ibindi yagombaga gukora akajya kwa muganga akazategereza igihe yarembye
ubwo rero nibyo twebwe dukora kenshi ugasanga nk'umuntu wenda nta mituweli dusanzwe afite wenda agakora ubwo kwigisha ugasanga hari ubwo arwaye wenda agatinya kujya kwa muganga avuga ngo nta mafaranga afite wenda dufate urugero yari afite n'itungo rigufi mu rugo cyangwa inka no niho nyuma gato yaranze gusanga byacungura igisango simba ashaka ukuntu ajya yiziga amawendo faranga dusire twa buri kwezi ku buryo mu mezi 12 hari amafaranga ya mitiweli dusanzwe yari amaze kubona ugasanga wenda iyo ahuye n'ikibazo gicunguranye nk'uko ugasanga nta mitiweli yasanze ariho usanga na byacunguwe yibwiraga ko ibyo byazamurengera ikigikije ibigendeyemo kubera bwa bintu biba bipfa byamuzamo neza ugasanga twebwe tubaha ibiganiro kugira ngo ikintu acyumve ko ari ngombwa kugira ngo bagire mitiweli dusanze kuko iyo ufite burya wumva nta n'uburwayi bwa gutera ubwoba kuko uba wumva nta mbogamizi isanzwe
nuko rwose mukomeze gukora ako kazi mugakore neza mukomeze gufasha abantu kubungabunga ubuzima
turabikora rwose
hanyuma izo wifuza ko noneho twazaganiraho muri uyu mwaka utaha ni nk'izihe
hari ikindi kintu mbona mugomba kuba mwadufashamo mukadusumira nk'abaganga bashinzwe kujyanye n'isuku y'amenyo nge nabonye iyo nagize no amenyo ndamaye arwara ariko nabonye ikintu kibabaza hari ku isi nabonye ari iryinyo numva abaganga abadogiteri bashinzwe iby'amenyo mwadufashe mukazabasumira bakatubwira uburyo umuntu yakwirinda iryinyo ritarageraho rimwe kugeza kure uburyo cyangwa se bakaba bafasha wenda bakomeza kubona imiti wenda cyangwa se bakongera uburyo imiti yaba ifite ingufu ku buryo yanduye igabanya ubukana bw'imisonzo birimo amenyo ndetse njye hari umuntu nabonye iryinyo ryinshi gusa numva ngize ubwoba
birashoboka
nabonye hari umuntu ryinshi ndetse ngira ubwoba gusa naza dufasha gutumira abadogiteri bashinzwe iby'amenyo bakatugira inama cyangwa se bakaduha ubundi bumenyi
noya tuzabatumira rwose kuko iryinyo bishobora guterwa ni iyo ryagizemo infection cyangwa rishobora kugenda bikaba byakwica umuntu nk'uko wabivugaga noneho akaba n'iyo suku cyangwa se ubwo bubabare niba ryarapfumutse bikaba ryarageze mu muzi urumva ntabwo azababara kimwe naho byaba bitari byagera munsi cyane icyo wafata cyose rero byaba ari ugutwikira ntabwo byaba ari ukuvura hahandi oya tuzashaka umuganga rwose abaganirire hanyuma hari abo wifuza gusuhuza muri ibi bihe bisoza umwaka
bose murakoze cyane nk'ubwo cyane ni kugira ngo mbe mumpaye umwanya wo kugira ngo ngire icyo mvuga cyangwa se ntasha kumwifuriza abantu amahirwe nziza n'umwaka mushya muhire rero na mbere ndasuhuza aho nesikiriye rwose ndabishimiye urakoze cyane ndi umuntu nkunda wo gukurikira cyane
urakoze cyane nawe
noneho abandi bantu urantahiriza rwose ukabampera intasho zanjye
barakumva ubu ngubu tubyizeye
seni kare mugenzi wawe seni karekezi na Thomas Kamirindi wampera intasho rwose bw'ikintu w'impayo bakasha
ndababwira
na Eric bagira ubu si Kigali buriya nawe ni umuntu ugisete cyane yari ku cyane mu ntango cya tuzajye umwaka mushya muhire na Eric twayishoje mu mahoro ndumva nta kibazo nkongera nkasasa rero abavandimwe banjye harimo Twagirehezi mukuru wanjye nsasa yifuriza umwaka mushya muhire uwitwa Uzayisenga n'uwitwa Sipiriyani bari ahantu mu mudugudu wa Kiziba nashasha n'ubita Arufosi abo bose ndumva nabahiza ntasize ko bazitegura kuzagira umwaka mushya muhire wa 2019 bazawugire n'ibyiza byose bifuza
reka ibyo byiza byose nawe tubikwifurize nawe ibyo wifuza bizakugereho muri uno mwaka wa 2019
murakoze cyane ubuzima murakoze cyane
urakoze nawe twakire Jean Long turi kumwe
ndabumva mwiriwe neza
mwiriwe urakomeye urahagana he
ndi Kigali indera ahantu bita ku Mukuyu
mumeze neza se
tumeze neza kabisa akazuba karimo kerekera karenga kameze neza nta kibazo
na Noheli yagenze neza niba uyizihiza
Noheli ndayizihiza cyane yagenze neza
nuko hanyuma icyo wifuza se ko twazaganiraho ubutaha mu biganiro by'ubuzima cyangwa se ibyaba byarakunyuze cyangwa byagufashije cyangwa wumva hari undi byafashije mu bo muganira ni nk'ibi
Nambere kambanze mbashimire. Kuko mu biganiro ndabyagiye bitambutse ni byinshi cyane twagiye dukurikira ntago umuntu yabirondora byose ngo abe yabivamo. Kuko byo byagiye bidufasha bigatuma tumenya indwara na zimwe zigiye zitandukanye tukamenya uburyo zifata. Noneho ugasanga wenda hari nk'abaturage nabo batuye mu nce z'icyaro ariko bakaba badasobanukiwe indwara zimwe na zimwe. Ugasanga hari izindi ndwara ngo bita ngo ni iz'abakire se cyangwa ngo ni iz'abanyamujyi ngo ntago ziba zibafata nabyo bagashobora kuba babisobanukirwa neza. Ubwo ndabivuga nko mu gihe mwigeze kutubwira kuri diyabete, bamwe bavuga ati ngo ni indwara y'abakire ngo nta mukino ifata, ariko nabo hari abanyuma baje kujya kwipimisha nabo baza gusanga bayifite muri cya gihe mwari mwakoze cya kiganiro cyayo ngo yari umunsi wayo hari ngo nimba wari wo kunyine kuyihasha se cyangwa no kumenya uko umuntu ameze. Icyo ngicyo nicyo nabashimiraho no kuba muduha ijambo buri muturage ahari hose mutitaye uko ameze se cyangwa n'icyari cyo nayo mukaba mwamuha ijambo akabasha kuba yabavugisha.
Iyi ni radiyo yanyu rwose mujye mwisanzura
cyane rwose tuba twisanzuye. Noneho ubwo ngubwo wenda ikindi kintu navuga mwazangarukiraho, hari igihe mwigeze kutubwira ku ndwara y'ise ariko na n'ubu ngubu umuti w'ise rwose warayoberanye neza. Nta muntu wabona urwaye ise urayirwara ikagenda ikongera ikagaruka. Tukibaza ngo igihe umuntu wenda yazabonera umuti wa burundu akavuga ati umuti iyo wenda uwisize cyangwa wenda iyo unyweye ise iragenda burundu izongera kuba yagaruka.
Mupfa kutazakoresha bya ya mavuta niba ari n'ibitoro n'ibisinzi ibintu bavuga ngo bakoresha
mukorogo.
Oya, umuganga yababujije gukoresha hari ibintu ngo n'amavuta ya niba ari amavuta ya feri niba ari ibintu bavuga ngo abantu bisiga.
Hari iyo miti yindi nayo bavuga ngo bagenda bisiga, ariko n'ubushize nabwo ubwo mwari mwakoze ku kiganiro cya mukorogo ubwo yari yaciwe muvuga ko nayo ibangamira uruhu. Nabwo niba icyo gihe nabajije muganga kuko nabwo najyaga numva ngo mukorogo ngo yabivura ise arantwishyuriza arambwira ngo hoya ngahubwo ngo ni ukuyoboka kwa muganga kugira ngo umuntu abashe kuyivura.
Mukorogo ahubwo yakwangiriza uruhu nk'uko yabivuze.
Ariko noneho kuri iyo ndwara usanga abantu bakoresha imiti itandukanye, hari abakoresha imiti y'ibyatsi, hari abakoresha iyo miti yindi y'amavuta ngo naya feri, hari indi miti nabo bakoresha itandukanye. Ugasanga nabwo wenda irayoroheje muri uko kuyoroshya, ariko yamara kuyoroshya mu nyuma noneho hashira nk'amezi nk'atatu kabonera gutse. Ariko noneho kwa muganga aho iyo ugiyeyo hari umuti baguha, umuti akwiye bawuguhaye n'ubundi kuwisiga n'ubundi byose mbona ari nkawe niyo wanabireka kuko n'ubundi mbona nta kintu bitanga mwazatubariza wenda tukagira ikindi kintu twakwiyunguraho.
Kubwo tuzagarure muganga abasobanurire hanyuma mumubwiye n'ibyo mwagerageje bikanga hanyuma abone kubaha inama.
Noneho indi ndwara mwazatubwira no ku ndwara ya sinezite, nayo mbona ari indwara ikunda kubangamira abantu cyane, nayo tukazagira ikintu tukanose tuyifataho.
Rwose nta kibazo. Ikindi nabashishikariza nuko mwajya mutwandikira hanyuma mukanatubwira muti dukeneye gusobanukirwa ku kintu iki n'iki, noneho umuntu akabona uko aho ahera abaha abatumirira muganga.
No, nkaba nifuza no gutashya inshuti n'abavandimwe banjye. Reka mpere kuri mukuru wanjye witwa Kaneka Muntu, bakunda kwita Kadogo Makanika, ukanikira ahantu bita mu Burunga. Nkasuhuza abana twiganye kuri Ecole Primaire Jurwe, abana twiganye kuri Groupe Scolaire Gasogi, n'abo twiganye ubwubatsi muri Ecole Secondaire Rwahi, harimo nk'uwo bitwa Yves twakundaga kwita Brando, Manishimwe Felix bakundaga kwita Daddy, n'abandi benshi. Noneho hari groupe turimo y'abantu bakunda guhamagara ku maradiyo atandukanye yo mu Rwanda, nabo nabazaho nkabasuhuza. Navuga nka Rezo mu Nkomane, Bwenge wa hano iwacu ku Mukuyu, nkasuhuza Jean Marie nawe wa hano iwacu, Eric ku Kamonyi, Shumbusha Anastase w'Itumba, Rodi Chris w'Irukira, abo bita ba DJ Kiroso, bose ni inshuti zanjye, Kadenesi Mugasura, Nkunda Mace w'Ikirinda n'abandi, ntibagiye bwije Nkozi iki Maxime y'Gasogi na Ruhu Rwinda, Patrick Bikorimana w'Imbandazi n'abandi bose banzi n'inshuti zanjye zose zo kuri Facebook, Joanne Mato Mukabagari nayo mubwira ati nawe ndamukunda cyane, turi kumwe nabashimira inshuti zanjye, wenda nibutse n'izo ngizo kandi n'izo nibutse nazo zinyihanganire, wenda ubutaha nabo nzaba nabibutse
rwose.
Murakoze cyane.
Urakoze rwose, kutuza uzabibuka kuko tuzakomeza tubaho umwanya no muri ibi bihe byose byo gusoza umwaka, tuzaya tubaho umwanya no kubona ni buriya naho n'undi munsi tuzabaha ijambo mukasuhuza inshuti zanyu.
Ubwo n'ubumva namwibagiwe, nawe yazantera akamo akambwira ubutaha nawe nkaza, ariko hari undi muntu nari nibagiwe Remo nawe ni inshuti y'Ijwi rya Amerika cyane, na Ngoboka Jean Claude, abo bantu nabo nkunda kumva ku Ijwi rya Amerika, nabo ntago nagenda n'abateye akamo, nabo aho bari bose Uwiteka biteho.
Nge nabo bakwiteho rwose. Hanyuma bakuzi ku izina rya Jean Longue nabo?
Nabo banzi ku izina rya Jean Longue kabisa, ariko n'ubundi izina ryanjye nitwa Jean, ariko Longue n'agasazirano banyitiriye, ariko ndavuga ati nako ngomba kukongeraho.
Ni ukubera ko uri muremure cyane se?
Ndi muremure cyane rwose, ariko ntabwo ari cyane. Ariko noneho hari twiga kuri primaire, nari umukinnyi w'umupira, ndi umunyezamu. Kubera ko nari ndi umwana mutoya, ariko noneho nkaba ndi umunyezamu w'ikipe y'ikigo, ariko noneho uko izamu rikaba ari insumba, ariko nkaba nabasha gukuramo imipira yo hejuru. Icyo nicyo cyatumye rero banyita Jaro, nicyo cyatumye banyita Rongo, ndavuga ati ngomba kuryongera ku izina ryanjye. n'abandi twiganye muri Ecole Secondaire rwawe twiganye ubwubatsi, nabo bari banze ku izina ry'umuzamu wahoze ari uwa Chelsea witwa Gatibo Kurutwa, nabaho bari bose nabo banyumve neza, Uwiteka biteho kabisa.
Okay, urakoze cyane rwose Jean Longue, ukomeze kugira ibihe byiza kandi.
Namwe Uwiteka biteho kabisa, Ijwi rya Amerika turabakunda cyane.
Urakoze rwose, natwe turabakunda. Twakire na Ndayizeye. Ndayizeye,
sabwe sabwe.
N'amakuru yawe?
Amakuru ni meza, murakomeye.
Turaho, turashima Imana rwose. Mwe bitaho ngaho?
Sawa.
Nangize ngo telefoni yawe niyicitse, none ndumva ukiri ku murongo. Ibiganiro by'ubuzima rero
ndabashimira ku bantu muza mudutumirira kugira ngo baze baraza kuduha umuco w'indwara z'ibyaduka ziba zidufata, benshi ugasanga ntibazi ingene babyifatamo n'ingene bakurikiza impanuro muganga aba yabatekereye kuba babashije kujya kwa muganga. Muzoze mubandanye mubatuzanira kuko abenshi turabakeneye.
Ni indwara se ku buryo bwihariye wifuza ko twazaganiraho? Bamwe batubwiye tifoide, abandi bavuze Ebola, isuku y'amenyo, ise, sinizite, hari izindi wowe wumva twazagarukaho cyane?
Izo twazogarukaho cyane, benshi hariho abavuze bya Ebola. Nashaka kuvuga ku ruhande nturukamo mu Burundi, ko twumva ibihugu bituranye barimo baracandaga babahereza inkingo zo kuzigizayo mu bantu benshi bari ku mipaka, tukatwumva ko muri kida gihugu mu Burundi naho batarabishikako nk'uko mu Bugande baheruka kubikora. Boba barindiriye iki? Mwoba mwarabajije umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu, natwe tukumva ingene abacu bariko barakingirwa tutarategwa n'ico kiza nk'uko biko biraba muri Kongo.
Icyo ntabwo ari urukingo rwari rwamara kwemerwa rushobora gutangwa hose ngo rujye muri gahunda y'inkingo nk'uko bisanzwe. Barimo bakingiraga aho iyo ndwara yo yageze kugira ngo babashe kuyikumira, ariko ntibyabuza ko twabashakira umuganga mukaganira kuri iriya ndwara.
Hanyuma ubona hano muri iki gihugu turimo muri etazi ni Amerika, hari indwara z'ibyaduka zifata ba Afurika n'abandi muri rusangi, hari umuganga yoba hari yoba yarize ibicanye n'ingwara zicyaduka ko ingwara ngaha abacu baduhereye ko ku ngwara zifata abantu ugasanga nkabo nk'abaji no bose bapfa hanze abenshi usanga bishwe n'indwara za z'umurindi w'amaraso diabeti amakanseri atandukanye na ntusho mu bantu barenga hafi 20 ku ijana usanga barasinzikaye sinzi ico bipfako turipfuza ko moturondera umuntu yoba yarize ibijyanye n'indwara zifata mu bwishi mu bantu benshi sinzi ko ari ico mozodufasha mu tukabatsa
uravuga nk'izo ndwara z'imivuduko y'amaraso
na za diabeti za kanseri hano muri iki gihugu cya Amerika ku bantu bava hakurya muri Afurika barabangamiwe n'ico kintu sinzi yuko gifata bo bonyene ntuzi ko ngira ngo nkumbure ari ukutamenya ibyo bafungura ntitubizi natwe ngaha twabuze ibyo twofata n'ibyo tureka
wowe uri muri Amerika
ikindi muri Iowa hepfo yayo gatoya
ubwo tuzagira tuzabasobanurira tuzashaka muganga ariko urumva hari biriya bya diabete batubwiye ko ari harimo amoko abiri bimwe bishobora no kuba byaturuka ubwoko bwa kabiri bushobora kuba bwaterwa n'ibyo umuntu arya nyine n'umubyibuho n'iki byose ubwo tuzareba muganga hanyuma agire abasobanurire ibyo by'imivuduko y'amaraso nabyo harimo nka stress abantu bagira inaha ngaha ntabwo abo nk'abo wasize Burundi bashobora kuba ntayo bafite uretse ko nabo bashobora kuyiterwa n'ibindi hakaba kudakora siporo
kuko uri kuraraba mu bantu bose baje bakuze abantu bari mu rugero rwo hagati y'imyaka y'ikinjana cyabo benshi muri bo nta muntu muganira ngo areke kukubwira yuko nawe yafashwe n'izo ndwara natwe turiyumvira icyo bipfa ko tukabura
reka tuzabwira umuganga agire abasobanurire rwose impamvu byaba bibafata kuko mushobora kuba mutekereza ngo ni ukuba mwarahinduye miriye cyangwa ahantu mwabaga guhindura ibiribwa ibyo byose bimushobora kubyibazaho mukumva ko bishobora kuba byaratumye mu rwanda izo ndwara
okay ndabona umwanya uragiye reka ndabe ko wompa n'umunota umwe ntaje
nyarutsa hari n'undi utegereje ku murongo
yo sinzi ko tuwugabura ahubwo reka okay
gerageza
okay je muri rusange reka nce ntashe muri rusange ntiriwe ndodagura amazina ndatasha abiwacu bose baba banyumva ku ijwi rya Amerika twavanye mu Burundi n'abagenzi tuzinanye twabaye mu ikambi twavuyemo muri Mukugwa baba hano muri state ya Iowa Texas Tennessee Michigan Washington na New Hampshire hanyuma muri rusange abavuka ku gatumba katye muri komine Nyarusange mu ntara ya Gitega bose abipfurije kurangiza mu mahoro Noel na n'umwaka mushasha hanyuma Thomas Kamirindo uti nturye wenyine uti natwe turakeneye umusuhurize nawe nyine
ndamusuhuza cyane
namwe ku ishuri cya Amerika ntabibagiye muburambiremo twipfuze kushikira mu mwaka utse
twese hamwe urakoze cyane
murakoze
kubw'Imana turi kumwe umbabarire rwose tugeze ku n'amasogondo gerageza nawe
nategereje umwanya munini
gerageza
ndi mu Rwanda mu karere ka Kamonyi rindi wangamba twaba filimi rijyanye n'iki nkaje n'itugenda ho nk'ubuzima nk'uko dusanzwe tubitega amatwi mu minsi ya gatatu buriya muganga mwigeze kudusubira watugiraga inama indwara y'uruhu uduheri icyo bita uduheri buriya twamusobanuye aratubwira neza uko irya no kuyirinda buriya njye nigeze kubibaza ati se
ye
so batubwira ko kumena turiya duheri ari bibi ati koko ni bibi arambwira ati ni bibi
ye noneho mbwira indwara wifuza ko kwa amasegonda aragiye mbwira indwara wifuza ko twazaganiraho mu ijambo rimwe gusa
ni bara bwo ya nyazatu bandigizaho ni atri ni muganga ufitara ni bara ni tini kitu kwa mara so buri ya ya tigire kinu ba muni ayiri nda sare kuko ha muni ayiri kwa ayira mukura
ye deka tuzamutumire rero urakoze cyane buriya tuzongera no kwa gatatu w'igitaha mwese mugire ibihe byiza
Dushimire, jeje ni mkangu siyaje kutushikiliza kiganiro muri sanga.